Rwanda bwaratashe ku mugaragaro amasoko bwubakiye abahoze ari abacuruzi bo mu mabarabara bazwi nk'abazunguzayi, ariko kugeza ubu abo bazunguzayi baracabwira abategetsi ko nubwo babonye amasoko bidahagije kuko atavyo bashora bafise.
Tuzazikurikiza inama mutugira nyabugogo dukorera tuzazikurikiza
byari bishimo bitagira uko bisubwa ubutegetsi bw'ikigari bwatahaga ku mugaragara amasoko bwubakiye abahoze ari abazunguzayi mu mihanda mu buhamya imbere y'abategetsi bahagarariwe n'umukecuru Marita Nyirabambogo Nyirakuruwa abazunguzayi umaze imyaka 35 mu mihanda bitandukanye n'indi minsi kuri iyi ngingo uyu ryari uko avuye mu mihanda yatangiye yishinja amakosa Bashimye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ariko bakomeza kumusaba nyirakuru w'abazunguzayi.
Ntabwo tuke abanyabuhanga, ntabwo tukirusha polisi. Ugomba tumwe cyane gukuru, mubwire Perezida wa Repubulika. Uti ngo wabahaye umutsima utagira imboga.
Na magambo azimije umutsima utagira imboga ni isoko ritagira igishoro kuri bamwe basana bantaho nikora ku byifuzo by'aba bazunguzayi umukuru w'igipolisi cy'u Rwanda IGP Emmanuel Gasana yabakuriye inzira ku murima
byabatari byo ubanga tutavuga yuko nabwo n'ubufasha arahogeza ntabwo washobora guhurisha umwana amatikiko bahora uri nk'umwana mutoya cyane.
Aya masoko ya bamwe mu bahoze mu mihanda bamaze amezi abiri bayarimo, ariko ukurikije uko imibare yabibaruje mu kwa gatandatu uyu mwaka ukayihuza n'abari muri aya masoko byumvikanisha nta shiti ko ikibazo kikiri ingutu. Madame Kayisime Nzaramba ni meya w'akarere ka Nyarugenge gafatwa nk'umutima w'umurwa mukuru Kigali.
Ariko by'umwihariko akarere ka Nyarugenge niko kabariwemo benshi, twari dufite 5,000 na 5,000 bose hamwe tukaba dufite amasoko 5,000 akubiyemo abacuruzi 3,790.
Ikibazo cy'uburambe bw'aba bacuruzi babonwamo ba rwiyemezamirimo b'ejo hazaza kiracyibazwaho byinshi.
Habayeho kuzuzanya akaba ariyo mpamvu muhagaze mukeye, nanyujemo amaso nsanga ameza yose aruzuye. Asigaye ni uguharanira gufata neza abakiriya babagana kugira ngo mukomeze gucuruza munguka.
Ubu ni Madame Monique Mukaruriza meya w'umujyi wa Kigali ashima uburyo abacuruzi n'ibicuruzwa byabo bari bameze ku munsi wo gutaha aya masoko ugereranije n'indi minsi harimo ubudasa koko. Ubusanzwe ijwi rya Amerika yajyaga isanga hari n'imyanya irimo ubusa yamenya amakuru y'ubu budasa ku bazunguzayi.
Bari batubwiye ngo nyine turangure byiza twambare neza, n'undi afite umwenda butire asa neza baraza kuduhahira. Tujya kuyikopesha mwamutangana turaza hano ku maseta dushyiraho abayobozi batambagiramo dusaba ariko mutugure ngo baragaruka turaheba. Dore nk'ibi ngibi iyo biraye birabora ndajugunya, ibi nabyo mukanyizwa n'ibi byica urabona ko byabaye ndajugunya.
None ibyo mwikopesheje mwabyishyuye mute buragenda bite?
Byishyura nyine ubwo utazabona uko abyishyura bazajya baza bafate bya bindi n'ubundi yafashe bya devize, ubwo ni amadeni umuntu agomba kuyajyamo twabigenza gute?
Ibyaye amakuru twabibajije umwe mu bahorana n'aba bazunguzayi Nyabugogo abacungira umutekano, twamurindiye umutekano tumuhimba security.
Ubundi bwo barabwiye hakunda n'uko ushaka ibintu byiza bidoheje ishobirwaho kamera, noneho aba bose bose bari buze barabahahe, niyo mpamvu babonaga bateguye hano hose ngo barekopesheje rwose.
Kuzahahira aba bazunguzayi nk'uko bari babyizejwe mu rwego rwo kumenyekanisha aho bakorera abategetsi babyimuriye mu gihe kitazwi. Ministre Diane Gashumba muri Ministeri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango.
Tuzagira umunsi ukomeye wo gukora ubukangurambaga kuri iri soko. Tuzane abakiriya benshi cyane n'igishoro gikomeye kiyongera kuri ya misoro mwasonewe, kiyongera kuri bwa bukode. Tuzazana abagore benshi ahubwo muzitegure rwose baze babahahire.
None kuki aba bazunguzayi babubakira amasoko bakoreramo ku buntu mu gihe cy'umwaka bakaguma gutsimbarara mu mihanda? Twahereye kuri ba nyir'ubwite.
Tubivaho tukaza kuzunguza ibibanza tubifite, natwe turi mu muhanda rero udafite ibishoro bakakikwaka. Uguma mu muhanda ukazategereza Yesu aje.
Ikibazo ubu ufite igihumbi kandi waza ukaranguramo umukandara umwe ugacyura bibiri.
Sekirite wese ubacungira umutekano hafi arabivugaho iki?
Babareba umuryango w'abatoni bakavuga bati nitujya mu kibanza ntabwo wa mafaranga turi buyabone, ariko reka tubanze tujye mu muhanda dukuremo amafaranga yo gutunga umuryango tuze twicarane nk'uko dusanzwe ubundi twicarane nko kurangiza umuhango dusaba kugira ngo bagaragaze yuko isoko baribaye nta kindi
kuva batashye amasoko y'abazunguzayi ubutegetsi burashimangira bidasubirwaho ko bugiye gukaza ingamba ku buryo ntawe uzatambamira iki gikorwa cyo kubakura mu mihanda nk'uko byakunze kwiyamirizwa n'abarengera uburenganzira bwa muntu IGP Emmanuel Gasana kuva ubukanda amategeko hano abagurisha n'abagurira mu mihanda yariho mu nyandiko gusa ubutegetsi butangaza ko agiye gukurikizwa bwongereye ku mugaragaro n'abashinzwe umutekano bazwi nk'abanyerondo b'isuku muri Kigali byose bigamije gukomeza kubona Kigali irabagirana kandi itekanye aya masoko ubutegetsi butangaza ko bwakuriyeho abacuruzi ubukode imisoro n'amahoro mu gihe cy'umwaka bingana n'amafaranga miliyoni 410 bakazatangira gusora nyuma ariko nabwo bakagaragaza ko bishobora kutazashoboka
kuko urabona biriya ducuruza umuntu afite uturonji 10 umuntu afite uturonji 20 urusenda yaguze 500
inzuru ubutegetsi bubona nk'umuturambye kuri aba bazunguzayi kandi kuva kera itarageze ku ntego n'ukwibumbira mu makoperative akabagira ubusa ijwi ry'Amerika.